abajereganga ebigambo by'obutwe byasabukwanga bonna bulwa njagala nasirana dda kebatema omusika kabatemyalo ne munfuula mboozi yonna ku myenge ng'ogubawoomera nze ngubassa munda n'amannya ne mugantuma mangu tijja ebbimuliga temwetawanya kadde kazipuzi batuga emimwa nga mukanula amaaso ku mulungi amata nesa kyasimuggyeyo bubakkobako mwana we Masaka bonna yabasinga simuwaana lwakuba nti nange gye nva naye ono yakuzibwa yateekwateekwa yamponya emisege n'emiyayo gyonna egiri enkoko kkira amagunji ku ttale wegigaaya mane wegikomba bbiya wegigyamu embuto gyakafa korona omwana we Buddu ono omubanji gwe nonse tutta we Buddu oyo gwe kirumaffe omwana we Buddu ono omubanji gwe nonse kosono mbyafa era abafumba bebo okumukwatako n'obwongo buntabuka zenna ndaluka ne njoka zintokota namutuuma mukuuma kubanga yankuuma ne mmutuuma muyonje wakeeyo yannyonja ne mmutuuma muyunga masaji yamumpa wabula omwana ono abampaana bwe ntemagana mu makubo erabo mu mikwaso oyo ye dizayina okunyuma bizinesi n'ebikwata ku nsimbi byonna ebyokka biteyabimala n'abammanja era omulungi yasasula bona bemmanja obuuma yabubaka ono mwagala mulungi wa ssimo muntu mulamu muyonje wa ddembe amukwatako gwenkutemye najjo ojja kuba ofudde omwana we Buddu ono omubanji gwe nonse tutta we Buddu oyo gwe kirumaffe omwana we Buddu ono omubanji gwe nonse kosoma mbyafa era abafumba bebo omwana we Buddu ono omubanji gwe nonse kisa mu nyumba kikyotalaba temulaba bwenfuuse ampakanya gwo kakasa kyeggambye buuza gikafa kakwata ku lw'e Buddu bafumbi nnyata nga bampiso zaama balera abaana agattaka emmere okulima bakisa mu mitima n'okwaniriza abagenyi sibafumba kafo tebatayiza ŋŋambo bw'ova ku w'e Buddu nga mpozi baakuloga naye awatali ekyo bo bantu ba nsonga ate nnawayira ab'otuuka e Busega kwatali e Buddu ofune emirembe eka zono simutagwa kyawa gwe nkyawa kyagamba kyeŋŋamba nabuna obuzina era omulungi yagambye olaba n'okulya emmere njiryanga yasiimye abakwatibwa ennugu omuntu temumala mutwale eri busimayiro obuli abantu omwana we Buddu ono omubanji gwe nonse tutta we Buddu oyo gwe kirumaffe omwana we Buddu ono omubanji gwe nonse kosoma mbyafa era abafumba bebo fiira ku w'e Buddu ow'e Buddu ow'e Buddu muntu w'eddembe ow'e Buddu ow'e Buddu mwana w'e Buddu muntu w'eddembe ow'e Buddu ow'e Buddu omulungi ow'e Buddu muntu w'eddembe namukunda namupenda namushaka muntu w'eddembe namukunda namupenda namushaka.
Remember where you got it from. www.djericom.com.